dandy in a blue, blue neon.
Whakarawhalia tuki i tau kapisinga, tau mana kainanga, tau mamatua, ni mahani ki whanakonong mai ki hea tau tōra leo taongo, tahana kai whāpu i Nyono FM, hana i koriu awhangi atu, mai taongo atu ki he pūrangi ki he mgaho pungpungi ni. Riki atu e whakaui ki mua hea tua, haku e takitakianga mawhara ki tau mui, Tony mai he tua hoko mori I tua ke hoko mai ke māme hao ni nā kai whilivia he whae tabu ka mori hako e whono lahi he lotu langatā he ue tau ne whaka hoko e ki kalisiosi kako e hao ni ko mai ke ke liu whilivia he tau tūru me mamina ki atu ke whanongonongo ke kupu hea tua me hana takitaki anga ki runga he tau mo mui hea tau tūru ai nei Imna ia Me to tūru mai Whakatoraru ki mua e tua Ki a to tūru a Tausianga ni Tua whangi ki he Taharolongo Ki tikitaki ki a to tūru tapokia
Oh my, oh my, oh my, 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 yes.
whaeru mei riongi ki mua hea tua, koe hea tua mui tukulangi a koe, koe hama tōlong matua, tuku atu e whakaue ki mua hao ke mgahumungi ponginei, koe tokono anga koe riu mua e mautol, whakafitu ianga mo koe hea tua pihieni me motu hane whanongonongu mai ke mgahumungi ponginei. Ka ue ki he mawhara hao ha ha e keris o tō mau ki rongi ha matola tau mō mau. Pese nē kua wharakutaki e rarorangi mo e mamase e tako rongi. Ka whaka ue ha matola e tua. Haka mawhara ki he motu nei ni rono fwoi e matola pihieni pe tau ka atu fia. Nā kai hoko mai a lawe lawe bihia ki tui tupi whakatu kihia ia mautoru. Ka eri ongi ia mautoru, maa lau tōru, kua mase maskelea. Ko i fōke hao fōu, ara mai, yoki oki ke pūri pō, whaka fōu e koe tau mō mōi. Mea mamuna ki atu ki tau whika whika wanga mai aho. Whaka pūki ia mautoru ki hao a manolo ia tua, pieni ka tikitaki fōki a matōra tau mō mōi ke māme hao nei. Ka watu mea mai ke hawa whakamaruanga ha i ke risu. Tū mau e miliana mai mawhara. Ia ua ni whai mēna ki tupi tupi mi whakatu kehe ia mautōra. Ka kia mawhara e whinonga ke māme hao. Hao whinangaru wa mna ki atua mautōra ki ahi e tua. Langamatai mai ki ke mautawafi mo i whakangahua ke ha mautoura tau mo mōi. Ke iroa marongo nai e mautoura e furufuroara e hawa kautū. Mo i mōri e hawa tau kupu kua tohi ahi loto hitu hitapu. Ma e ha mautoura tau mo mōi e nei. Te lia mai e liongi. Ke ingo hawa Iesu Kirisu ka liongi atuai. Amen. Whenaro e atua mai e ngāhuing pōngi. Tō mua mahi mawehianga fōu. Mua mahi tohiua Pēteru. Mawehianga taha. Tohiua Pēteru mawehianga taha. Tō tō he whahe kupu haumofu maono ke whakausa mehe whahe kupu uafuru mataha. Tohiua Pēteru mawehianga taha. Tō tō he whahe kupu haumofu maono ke whakausa mehe whahe kupu uafuru mataha. Kai pehe mai e whahi kupu hongo furumahiwa. Hā ia tau tōru fōki kupu he perawhetahanga. Kua mua hāna mauaka. Kua mitaki he manamanatu am tōru iai. Tunga nera mepa kua ki kiela ki he mena bauri. Ato matawhatawha ātai aho. Ato hāki fōki e whetu aho ki he tau loto hām tōru. Mānga kupu na riu, riu whanonong ke whahe kupu hongo furumahiwa, haia te tolu fōki e kupu e perawhetahanga, kua mua hana mauaka, kua mtaki he mana manatu am tōru iai, tunga ne rā mepa kua ki kiela ki he mana pauri, ato matawhatawha ata e aho, ato haki fōki e whitu aho, ki he te uloto hām tōru. Pe mai te kitaki ngā manatu mai mga pungpongi. Koe kupo ia tua, koe hulu ia ke hākua tau hui. Mai puhāra ke hākua mui. Koe kupo ia tua, koe hulu ia hā tau tūra tau hui. Koe puhāra foki ke hā tau tūra tau mui. Whai tapu kwa mori atu. Poke aho tapu i nefi ne whakamana tu ai he tōrong e tō e karisia ka eke kua whaitau siang pihia he motu nei a tō tōre tā niwe e aho ni hoko atu e tarimitaki a tō tōre motu ko niwe o e aho nei foki hane e whakahoko e tapu e kāngala he karisia kresiana niwe he mga ho tōru nei ki he sale tolo he lutu maanga kua rufi koe whakamana tuanga he whakamoianga he atua kua whakahoko mai ki he hadu tūro mutu koe whakahekeanga he salamo koe hawa kupu koe huru ia ke hākua dauhui moe puhāra ke he hākua mui kai riwa ki whakatosi ki he ki he tokupu he apostolo ko Peteru poke hei kia i aonga he tokupu nei mai tomo mui ha tau tolu i whenonga nei hanani e furufurone he tokupu he e apostolo ko Peteru tunga ne la mepa ko kikila ki he mena pouri atu matafta whaate aho atu hake fōke fitu aho ki do loto hamto kua kua tau kupu kua whakamamafa ki he anga moe wharanakian he apostolo ki he tau kupu he tau perofeta po ke tau perofeta anga haro tolu he tau perofeta whakamua hangau ki a Yesu kua kupu mori he atua mai kua uina foki kia tau toro ai nei kia eki tau kupu hea tua po ki kupu hea tua ko griso mo whakaveanga he hantau toro tua kia eki kupu hea tua mo huru ma lau toro kua kumi kia ia e fufora foki ne mauanga hei tau kumi nei kariwa ki whakatase Peteru e tau kumunei mai hana tohi nei ki tau kresianu ke he hana ki sianga mai longona anga he mga hane whakawhariwa Yesu o ia ironga he maunga mga hane fifine Yesu o ia mo ia kopu mai o ana ki whakatau haki ki ironga he maunga si longona ia lo tole leo hea tua ko whakamau whakamori mai ironga he langi koe hako tamo whakahere hana si waliu mana mana tuai a Peteru waliu whaka mana tuai ki tau Kristiano he waha waha uka nei ne tohe Peteru he hana tohe ki tau Kristiano waha ala kua lohi e ki whakarea me mamase tau Kristiano a ka pule whahavare he laurang a si whakamafana tuai e apostolo ki alo tolu e kupu he atua ko puhara mai alo tolu e tau profeta me puhara mai foki a geliso koe huru ia ke haro tolu tomu mui koe rā mea pa ia mai haro tolu tomu mui koe fitu aho ia mai haro tolu tomu mui ronga tu tanga wanga ki ke he tu tanga ta puroto me riro ki he tu kupu na ya beteli ka kua whaka mawhana whakarahi e ia ki he aonga he kupu he atua ma he tau mumui haro tolu ki he waha ha kui kupu he atua ni kua fitani e whaka matala e te profeta e whaka mōli whakala i fōki e ia kua mōli ni e te tāna wanga e te profeta e kupu e tua ke whaka veanga e hata o tōra tua nā ka iwe mena ke whaka wau ai e nā fōku o tāna hau e ia e kupu e tua e whetū mām e whetū aho e whetū aho ke he hata o tōru a tāma mōi koe whetu aho kei tau mena kua puri uri anga ia he raro rangi nei koe whetu aho kei tau whiwhirianga kua nāka i tonu koe whetu aho kei tau lekua kua whātō kau nāka ki ai e tau mamaui kei taha mga aho me taha mga aho koe whetu aho kei tau mga aho ka kamtamatai si a polo hata tolo e tau mamaui o kuro e tala wangai e apostolo me Hana fa ma fananga ki haonga mai mahui ngai kupu hea tō mai tomo mui. Hana tu tūng. O tūnga ni i fitua. Kua ki kira ki tau mena pūti. Kua ki fuki mō mōri i tūta. Tūng e tau mōri i tau funga whiutu. Tu whare tūta ne hūro ki tau tonga ka hoko mai karoto awa ni ki. Tomo po gelo wi e do beo ga lo ke tai. E ko e kia mo mori. Mo mama e puhala e do tanga tua. E lanu langi nei. Lanu langi ko ma viro viro fano. Lanu langi ko ma viro viro fano. Mo e puri ngia e do mo ui whakanga. Tunga ni ne. Tumai hia tua e māma ke e larurangi, ke e kamatanga. Hau muna pūringia e larurangi e kamatanga noa me se au. Kai wanga haua hia tua si māmai. Hau muna ia ni whakaheika i fuki. Whekau whekau o tāwita. Koe hawa kūpu, koe huru, koe haku, koe huri, tau hui, mōri ke haku. Mai māma ia ke haku a puhāru. Nā e nie i pokianga fōki hea pastor ki manu manatu atu tōru ki ei. Ki tau kubu nei. Nuko profeta ai. E rau tōru. E tau profeta. Hangau hea isu. Mai aonga. He kupu hea tua kukurisa mai tamu mōi hea atu tōru. E nei. Kupu ia nei ne whakahoko atu ai. Pina amina ki hea atu tōra motu. Kupu ia nei atua ne. Whakamatārai. He tokoronga e tau misionari he waha. Kupia ni he tua ni whakamatārai he tokoronga e hatau tōra tau misionari. Ne o whanong heo tu Pasifika. Mwātu ke mūtu ko Papua New Guinea. Kupia he tua kua e ke mōwhetu aho ke he tau loto hālau tōru ne nākai Talia a Chris. Kupuia e tua kua kike lato ke tau loto me kua eke mo maha maia. Whakau e mwe whakatulau ki arau tōru e toko ronga tau misionare hato tōru motu kuni wei. E kamata mai he sinturi hong fumahiva ke whakaosi sinturi ua fulu. Ke motu ku Papua New Guinea. Kai matu taki ngai ai nei ke tokoronga. Ta misionari ni ue ko ngā hua whanuai ke tura arotu ke kehe. He motu nei me o whanuai ke larolangi ke whakamatala e taramitaki. Pieni galo tolu ko fifiri ke ngā hua mwe tau ekelesia. Tamanga me tamanga. Pieni ki he tau matua whakawhikau e hata tōra motu ka niwe. E, hane tōngi e ngai e potuhuru. E taramitaki. Hane whakikira ngai e māma hea tua. Ki a duhau tupu haki. Hane māma ngai e tōngi mori tūtaha ni tū he feut. Hane kikira ngai a tunga fitu aho kisia ki he puturangi he mgaho pungipong. E, hoi ki ie kupu hea tua mo mama ki tau mo mui. Rionge mai ngohuhuanga hea tua ki tau mo mui mai hana tau whakawhikau. Hata tōra mōtu ko niwe, tau matua whakawhikau, me tau uru matua. Tau matua siakono, tau matua whiwhini. Hane reveki. Hane asi haki. Hane whakikira ngā ia e māma ia. Mai tau mō mōi hea tu hau. Piani ia tau tōru hahi ni. Nā tō nakai whakasianga foki a tau tōru ki hea ongo, poke ui ni. Me taria whakarahi tō tōru e tāra hoanga. Lahi e ao mai kupa ia toa mai tau mamoui. Tunga ni alo tōre ni aho mua. Tunga rongi tō purotu he larurangi. Tava haa me tava haa. Tau e ke kafu tō soa e ntisi. Tō ako whakatu whanu. Tō insinia. Niri wine tau mamoui ha kui kupa ia toa. Ni tonga fuki alo tōro ha alo tōro tō mahua ni. Rongi tau tūpi ni mō mai ai kai. A koe ke lo tōru mō tau misionāre ke taha motu me taha motu. Koe ke fōke lo tōru mō tau whikawhikau. Koe whasi e tōru rongo a ngāo ki kupu hea tua me hana tali mitaki. Tohi e tau riongi me tohi e tau raunga lo roho miai. Me uta whanu ai. Koe ke ia mō huru mō puhara. I takitaki aki e tau mamoui. Mā tau tōru ai nei. Ka ue ki he. Tau mamatoa whakawhikau. Tari mai he kamatanga he ngā ue atua he tau ni ue ki motu nei. Pui hoko hoko rāna nei ne kamata ai. Mā tu taki ai ki he taha roto taone me taha roto taone ki he tau mga hala whakamui. Ka ue ki roto tōru tari mai he kamatanga. Pēne mora tōru e tau patu. Koe ki i e mo tau urumotua, mo tau siakono. Mo tau mundu whiwhine, mo tau whai au ngā tau. Ki whaki ki kila i kupu i e tua ki tau atu hau niwi. Kua no nofuai ki New Zealand ni. Ki hoko mai ki e whānei. Hane matu taki e ngai a ki hātou tōru tau mo iso ka whikau. Koe ki whoki. Mo tō whitua, mo tō la mep, mo kupu mōri, ki e whakamata lai, po e whakiki lai, e māma he tua, ma e hana kupu ko Yesu Kariso, pihia me tā kupu, ko tō hia e tō profet, ki roto he tui tāpu hangau ia kia, me tuhi whakatonu ai ke Kariso ko e whitua ho mai larurangi. Ia tū mau, me whakamanolo. Riongi atua, ki tū mai manolo e tamu mui. Ia anga fōki, e tamu mui mō. Mōri, māmahi atua, e whaki kira mau e hana tāna mitaki. Ki e tamu mui taki toko taha muāti ka hatu tōra atu hau. Ma manaki ki, manolo atu tōra ke whakako e tō whānau. E, whakaako ki rolongo, whakaako ki te kupu mai tui tapu, whakaako ki riongi, ki iloa ilo tūru me whakahuaki, ki whakahuaki ilo tūru tunga e longa, he tau mena he sino nei me mui nei ko whakahuaki, i tau tūru. Ka muna tō ki a mua ato ki, ki nu mana taha ki whakahuaki i tau tūru ki kupu hea tua, ei whakasikai i tala hoanga i. Ki whakamalo, a tō tōru e tō mamatua ki whakaako e kupu hea tua me a tō hau tō pahake a tō tōru ke whakahuake a tō tōru mō eke whoki mō whetua ho me a tō tōru tō mamui mō mōri māma ke a tō tōru tō mamui pihe nie ke tō tōru e tō mamatua he watua e mereweki tō mau ki aike mō tō whetu ki kila māma e kupu hea tua mai tamu mui e whenonga nei ako pē mai e hao kupu ki huru ia ki hako tau hui koe e puhala ia koe māma ia mai hako a puhala monui nea e koe matua me tama moe a ngangatapu amen yo nama moe whaheki ki mua hea tua ki he lorong tau tolu kau ia tua ki he hawa kupu ko e māma ia mai a mautoro a buhala nāu mutai mai a mautoro ki a nanofu mau ke māma hau ia tua a hai kirisu mai ki kila atu foki ko e māma mai katufia yung yazu mai au nei manatu i toronga ya mautoro tau mamutua porotoro wa behia ki tau ngangau ke ki ha hai tau ka ina ta whani ngangau puka whare kua hoki hoki ai mo horotoro i atu toa kua riri ke tau filifili ke ta whare pipui ma ta whare pipui horotoro he e tua ni talahau me koe kiriso ne haere mai a koe ke la viaki me whakamomui Yung folk ma mautor ni o fane mui ni na kai maro folk e tau sino hane hane fa inu e tau sana vai ke inu e tau vai la kau ke ke poke tului e tau puhala tului ke mauru ai yung yatu ya unha hua hawa mana ke lunga tau puhala ke ke ni Kua nari a mautoro ki whakamaroloa ki a mautoro ta mamui me tulu iei e do ngā ngāo ke kehe ke tau sinu. Pena ki mā me aho, wa mruina ki lunga e tau ngā hua anga ko ngā hua e tau orang. Pui a mautoro tau whānau wa wate tau whakakua. Tu mau e mā mahao e tua ki lunga ta mamui me whakakomahare fi me ana tau langa tau. Tau heri tū mau ke hamatora tamu mui he tau ahos. Pi hamatora paurionga me ke tukotki muhao ke maha kui pungi nei tari a mai kui atua nei. Haurionga atu ke muhao Yesu. Amen. Tō matutaki hato toro a whanongonongo ke tō norongo fia fia mai hato toro a moto ke maha nei. Tō hoko mai mga hake rātu me tō whakamataranga tō tōru. E tō mōua e tō whakamataranga ian. Tō whakosi e tō tōru a le taonga ke mga hupungipungi nei.
Yeah. Kila mai e mama, aia, na mata.
ia ma tau kamisinga e whalu he tau lorongo furufuru ala ne whakaua ki he moto hātau tolu e tāsia ulimo furu tau whakamanatua e māma he tau tā hiva hiva ngufuru maono hoko mai ki he tau nei koe tāsia u fitu ngufuru mahiva e ufu mahiva e tau kwa mwari ki tua e whakamana ne uhu e he tau maanga e tau rorongo furufuru ala nei ki tau rorongo he maha ni mwari atu mai e maanga rufi tukilau mai e maanga tuapa mo e maanga tamukautonga rongo foki fololongo ni toi kato whakatangitangi atu he tau mga ho toi mai ye whakamuna tu aki e aho he maama ke vahantapu nei tungo kua whakamuna tu ai i niwe whakamuna tu foki e tau tolu hahi nei mga hanei mai tau whakailoanga whakamua ke whakaue whakalahi atu whakaue whakalahi ke he lifu me mapopo he ekalisia hantau tolu i Newtoni pieni me whauro kapisinga ne kua kau whakarataha ai ke he whakamuna tua taha seo whitung whumahewe tō tau he māma he aho whaiumu ne mori atu lahi e whakaue hako mai ke ke mopopo pese ne longa tō whikau he aho e mai longa fuke longa tō whikau he aho me lawe lawe tō mumui ka he whakaue ke lau tōru kua hoko mai whakamuri tapo ki anga pieni ke whale tōre mga ho whakamui kai ke tō kai longa a loro mo e humeri a whakausia i ki tau kori fia fia ki he mali fia fia hai he whakakeanga i ha tau tūru pihani me whauru o whakakeanga fuki ha ko minot e fia fia longona ni pihia fuki tau tangate fia fia ki he tarumitaki pihani whakaui atu fuki ki he aho tapu e whakamoriang e tapu whanau e maanga a hikutawaki tau takuine tau takitaki tau mamatosia kono e pieni mura tūni tū whanau fuata ne lango matai me whakaako tau lorongo me tau launga ke alo tūru e tau fuata iki iki kau i fuki ke tau mamatua e maanga o meki ke kau whakarataha me whakamahuina e hao tapu whanau he maanga kau i whahe tau munai hao tau tūru tō whakahoko e tapo ki anga whakahiko e tō whine e au tapu e ne hau ka hiri e tapo ki anga whakalataha e mga hapungi pungi e tapo ki anga whakamana tu fuki ane e tō tūru e mna tahani e tō tūru an tapo ki anga uro e matu toki e tapu tō mtō whine mwe kai fia fia e ke whare tōru e mga hau whakamui ka hiri e tapua ki anga hei e whakaoranga me tau kotofa kua whita he whakawhanoa tu ini afi ke tau taki taki i mātu taki ki tau hukui ua mamanaki ki mohukui i la aunga me tau tau mo e rio ngi foki ke tapua ki anga whakahiku pia ni e whakamunatu foki e tamamu tō sia kono e whakahoko foki ni atau tūru a fonu tunga whamahani e rata ia me tau longona anga ki tau mta kubu mai he e kari seka o whakarataha atau tūru me atau tūru fuki ni atau whikau ki a rata mai whakahiku tau hako tata mai fuki e tau mga ho ki e whakahiku e tau a mna ki atu ki e kirisi mas mai tau fuu pihia atau tūru tau whakairanga mai mga ho nei kai e manatu mai whakakoanga rorongo auroa pungipungi hafa e mtaoraono whakakoanga auroa hata tūru pungipungi hafa e mtaoraono whauroa nei he tau rorongo o whakaiku hiku tō mawehea e tau tūru ki he tau mngaho tata mai mai whakaroanga tau tūru pungipungi nei
Yeah.
Sina, tama na kaya nga Ronofa, may manuina Toririu ki Whereviya he whahe to Bukahau Kua mawehea to ki mga hanei Kone mākani Mai hata tolu a leo tau Manuina
Planet FM ko Malianga Eric mo Halo Asikona ka whakatutala atua i ke tau ngā ngāo ke kehe me tau tataru ke kehe manghau niwe. Mātutaki atu foki ke kupenga hila www.planetaudio.org.nz/niwehealth. Whakaue lahi. Rana eti iti tangata kuki anani akarungo mwumai tatato program me ti apongi ti orono e tae watu ki doro itu ti au paraparau kato toa ilunga iti ratio 104.6 Planet FM. Kia rana.
Do you believe in love? Do you think that the world is governed from above? Or do you take a stance on free will or destiny? Do you think there's a chance you could believe in me?
thing. Looking for my baby, I didn't see not a doggone thing. Woman, I was troubled, I was all worried mine. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. Well, I know my little old babe, she gon' jump and shout. That old train delayed me, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all ruined by. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying.
Our diversity on air, online, on demand, with funding support through New Zealand On Air.
Hey. the ghetto.
I love the West Coast.
It has beautiful scenery. The harbour is absolutely amazing.
Good weather, good people, and I like it.
My favourite thing about Auckland is the amazing views that I get when different parts of the city.
Leonard, bring it on.
Loving Auckland, our diverse city. PlanetAudio.org.nz.